Hi, yelelele. My baby, oh.
Okay.
Why, yelelele. My baby, oh.
Ah.
Why, yelelele.
Grand.
My baby, oh.
All right.
Hi, yelelele.
Ah.
My baby, oh.
King Kaka.
Hi, yelelele.
My Saudi.
My baby, oh. Ah.
Wow, West.
Why, yelelele.
Ah, yeah.
My baby, oh.
Na jua leo, siyo bate yako. Una disabi wadwa. Una disabi wadna. Go yangu pesa. Kulizaliwa mwezi tatu nyuma. Utalindwa, utawauma. Hii maisha, utaiskuma. Unataka beef day, kando skuma. Siku pendi za uruma. Kata keki, leta uma. This is my human. This is my human.
You can show them baby. Show them chakacha, my baby. Hata mtungiko, my baby. My baby, oh, oh. Domana najidai, weki pozaro, oh, oh. Jo tulia nami, sije kwa mwingine kaenda. We wangu mwanani, domana mimi kakupenda. Jo tulia nami, sije kwa mwingine kaenda. We wangu mwanani, domana mimi kakupenda. My baby, oh, kasi tucheze kidogo. My baby, yo, wewe ndiye kipoza charo. My baby, yo, basi tucheze kidogo. My baby, yo, wewe ndiye kipoza charo.
Sana leo mchana, nimeipanga, tena sana, nimejipanga. Na nina njama, sio mimi tu, una majama. Zaidi ya kumi na wanatama, walikutamani tangu zama. Ndiyo sifiki yao mani, but nina imani. Kwangu nyumbani utaingia ndani, alafu mi nitakumari. This is my human, this is my human.
You can dance, show them baby. Show them chakacha, my baby. Hata mtundiko, my baby. You making my day, my baby. Can you clap for my baby? Give it up for my baby. Can you clap for my baby? Give it up for my baby. My baby, oh.